najimsafi.com.
Another one.
It could.
Good day. Hikin Kiros. What?
Papi.
Drillfin Pops. Benzi Witch. Benzi Wen. Benzi Where. Benzi Who. Benzi How. Benzi Witch. Benzi When. Benzi Where. Benzi Who. Benzi How.
We bla bla tu, ila vitendo a, kutongoza tu, ila kuonga a,
kufatilia ya kwangu naweza ila ya kwako a,
umalaya tu, ila kuonga a,
losiwe, losiwe, losi losiwe, losiwe,
aki mama kabata los, yani baba kabata los,
losiwe, losi losiwe, losiwe.
Kika kata pata luz, yani dada kata luz.
Exilos, ala kisibati ala fos. Tela tela, mshaji koki. Kwa hivyo simu taki alikoshi. Exilos, ala kisibati ala fos. Tela tela, mshaji koki. Kwa hivyo simu taki alikoshi.
We bla bla tu, ila vitendo haa. Kutongoza tu, ila kuonga haa.
Kufatilia ya kwangu naweza ila ya kwako haa.
Umalaya tu, ila kuoga.
Losiwe, losiwe, losi losiwe, losiwe.
Aki mama kapata los, yani baba kapata los.
Losiwe, losi losiwe, losiwe.
Aki kaka kapata los, yani dada kapata los.